Misubila onga toka go Yesu. Misubila onga toka go Yesu. Misubila onga toka go Yesu. Melorata ko hafaroi. Toward Benge Dayam, me Yahan Yeso. Toward Benge Dayam, me Yahan Yeso. Toward Benge Dayam, me Yahan Yeso. Me Lorata Koha Foroi. Koto me fere am bejo mirawo. Koto me fere am bejo mirawo. Koto me fere am bejo mirawo. Me lorata koha foroi. Kakadela olam dowane asama. Kakadela olam dowane asama. Kakadela olam dowane asama. Melorata koha farai.
Dubi duddi hidde danyeki Yesu jaggibe alla puddi wadugo hunde de buri hallugo be puddi sujidango alla pewowo inde alla majungoni baal be taski nokure habe jahata sujidango baal hama be dunno dokka bibbe mabbe bana kirsul gam baal dun suni alla masim. Si nyimbe setna tam tuki nudingo alla. Kambe fu, be sunibe masim. Inde goto chaka nudimbe bee, woni Elia. Nyande fere, Elia hauti nyimbe fu. O hauti lami be hallube, e jaganto be baal fu. E o yeki be, no alla woni, alla goto gongajo. Gandume, on don sujidana allaji didi to alla woni alla gongajo tokkimo to dum baal woni alla bo dowtanimo nyimbe fu sirwi den Elia yekki nyimbe fu o wi'i kedite mim mi jaggani do alla jomirawo wodi no bo jagganibe baal bakin temedde nayo e cappande gowo dikka ko moy meden fu wada kirsol ko moy fu duuga ledde e wada hirsirde bila waddugo yite ding un toro alla modum e min bo mi toro alla gongajo alla mo jaabi be yite e wuli kirsol kanko latoto alla gongajo din nyimbe fu bi'i oho dun dabare wonde masim din kadi annabu im baal badi kirsul mabbe de be timmini be gukani baal be ewni mo diga fajiri ha nange chaka hore amma baal jabaki be sam din Elia janki be e o wiibe tema baal don sukuli be kude malla o don dani gukani mo besembe annabu im baal gukani baal be gami tari hirsirde mabbe go nyalade majum fu hama be yari balli mabbe be labe amma baal jabaki be sam gam o woda bawde sam bawo dum be chumi be accani Elia babal e Elia taski kirsul mako nyimbe fu baditimo e be don daramo wadi kirisul mako do hirsirde de o wadi be kaaje den o wasi gasol ngol taariinde. Den o wi'i, nyede diyam der kyafle nay e dufeedam do kirsol. Be badi no. O wi'i, nyede diyam der kyafle nay e dufeedam do kirsol fay. Be badi no ha de tati diyam ili taari hirsirde. E dan hewi gasol go. Den Eliya tori Allah gongaajo o wi'i, ya jomirawo Allah, accu yimɓe ɓe anda no an tam woni Allah gongaajo. Holluɓe no min woni jagganiɗo ma, no mi yecci gonga e mi nuɗɗinima. Dem law yite jippi diga Allah yani dow kirsol e nge wulingol fuu, den leɗɗe e haama kaƴe fuu e leɗɗe haa nge yorni diyam ɗam fuu. Nde yimɓe gi'i ɗum ɓe fuu ɓe kultori masin. Ɓe mbi'i, Allah jomirawo woni Allah gongaajo, kanko tam woni Allah. Dem ɓe puɗɗiti nuɗɗingo Allah fay e ɓe tokki mo. Amma annabu en Baal halluɓe ɓen pewani yimɓe fuu ɓe bari ɓe. Yimɓe am, habaru ndu'u iwi diga walde Allah edu gongaru bo. Habaru ndu'u waɗi duuɓi ɗuɗɗi, amma haa hande yimɓe duniyaaru ɗon tokka nuɗɗingo Allahji ɗuɗɗi, Allahji fewuji. Yimɓe woɓɓe ɗon tokko Allahji marɗi ruhuji kalluɗi. Ɗum seyɗaanu koneejo Allah on jambiɓe ɓe fuu be pewe maako. Allah wanyi iri hunde de e masim. O wi'i o hokkata Allah feere teddugal maako. Nyande feere o maɓɓan ruhuji kalluɗi e fewuji ɗi majjini yimɓe e daayini ɓe diga Allah gongaajo fuu der yiite jahannama haa foroy. O hiitoto yimɓe ɓen tokki Allahji fewuji e ruhuji kalluɗi fuu. Allah neli ɓiɗɗo maako haa duniyaaru ngam haa yimɓe anda gongaaji Allah. Inde maako woni Yeesu. O boɗɗo, amma o yari boneeji e o maayi ngam haa en kisa kiita ɓaawo mayde. To a nuɗɗini Yeesu hooƴete, o yaarete haa nokkuure woonde der laamu Allah. Tokku Allah gongaajo, tora mo o yaafane laabi maaɗa kalluɗi. O hisinte diga bawɗeeji ruuhuuji kalluɗi ngam kanko woni Allah gooto mo mari bawɗe e o boɗɗo bo.
Aɗo nyuka nder safima, safima hisnatama. Aɗo nyuka nder njawdima, njawdima hisnatama. Aɗo nyuka nder feorema, feorema hisnatama. Aɗo nyuka nder hilaji, hilaji hisnatama. Sobajo waha Yesu, mardo hake. Sobajo waha Yesu. Aɗo nyuka nder njawdima, njawdima hisnatama. Aɗo nyuka nder safima, safima hisnatama. Aɗo nyuka nder kaudama, kaudama hisnatama. Aɗo nyuka nder safima, safima hisnatama. majo wa a Yesu o mardo aki so majo wa a Yesu adonyuka der fiorema fiorema is natama adonyuka der vilaji vilaji is natama adonyuka der safima safima is natama Sobaju, wata Yesu, o mardo aki. Sobaju, wata Yesu.
Deftere seninde don ekitina en. Togoto mai, umpandu mako tan mai. Ama yonki mako don yaha nokkure fere. Wato kidoni yaha ha asama mallaha jahannama. Ha ton on ki wonata ha foroi. Ki wawan wondugo be alla mallaki nasta torraji e boneji be seedanu. Wodi nokkuje didi ngami yonki. Nonnon bo wodi laabi didi. Yesu wolwi do laabi didi di. Owi damugal jasngal e lawol koyngol. Don jara ha halkere e dutbe don tokkoton amma damugal paadangal lawol bo chatungol dum don yara ha ngendam tokkotobe ton dudai ko yeso wi'i kanjum hani on tokko ya sobirabe am der ngendam da am wodi laabi didi lawol gotol ngam hallende e lawol gotol bo ngam boddum diga fuddo de ngendam yimbe puddi to kago lawol koyngol gol bana misalo ko bingel pamarel ngel andi fewgo e wujjugo e habugo e bernugo e turtugo to bikkoy mauni koy don bada kuje kulnide ha koy don nguika koy don jena koy don bada bo kuje kallude godde dudde nandude do woni yahugo do lawol kallungol lawol ngol do yara ha kitan dumika tokkotobe lawol ngol mbawata yedugo sam wodi damugal fere damugal paadangal kangol on yarata ha asama hallende wala torraji e boneji fu ngala nawenga e nyawji ngala hama maide fu wala ton sam hunde hallunde fere wala ton sam se kuje bodde tan alla don ton en daran mo bo en ngi'an mo o ainain en fu jonta ya sobirabe am to on ngidi yahugo ha asama se on suba lawol ngol yarata on ton yeso wi min woni lawol wala mo yahata ha babirawo be lawol goddungol se be am gamajum yeso woni lawol e wala lawol fere sam to on ngidi yahugo ha asama se on nuddina yeso njabe wolde mako do tanende se on tokko yeso e un mangtamo tore yeso o ittana on hakkeji modon den kadi o jaban on o wawan wallugo on jonta e o ho an on o yaran on asama to on mai
yembe mbare yeso nga mede
wayo wayo dunya wayo wayo dunya so bajo andana
yembe mbare yeso nga mede
wayo wayo dunya wayo wayo dunya so bajo andana
bengare to benga yeso
wayo wayo dunya wayo wayo dunya so bajo andana
Yesu
wayo wayo dunia wayo wayo dunia
be kesan.
Wayo wayo dunia, wayo wayo dunia. So bato anda na.
Be yembe to be kesan.
Wayo wayo dunia, wayo wayo dunia. So bato anda na.
Be yembe to be fo kesan.
Wayo wayo dunia, wayo wayo dunia. So bato anda na.
Be yembe to be fo kesan.
Wayo. Wayo wayo dunia, wayo wayo dunia. So bajo anda na.
So bana yeso ngam kesa.
Wayo wayo dunia, wayo wayo dunia. So bajo anda na.
Yesa tato atoba.
Wayo wayo dunia, wayo wayo dunia. So bajo anda na.
Yesa tato atoba.
Wayo wayo dunia. Wayo wayo dunia, so bajo anda na.
So bajo hatoba.
Wayo wayo dunia, wayo wayo dunia, so bajo anda na.
So bajo hatoba.
Wayo wayo dunia, wayo wayo dunia, so bajo anda na.
Yemengare fotoban.
Wayo.